Pulezidenti Yoweri Museveni yekubye endobo kakano yeyami agenda kuzza kampuni ya teknolojia igaba amayengo ga internet eyitibwa Starlink eddemu okuweereza bannayuganda. Kampuni ya Starlink y'emu ku kampuni ezaagobeddwa okuweereza mu Uganda olw'okuba nti empeereza yayo ya internet ebadde tetegereka bulungi. Museveni mu kwogerako ne bayita abazzukulu okwogera kwabadde mu kakuba pulezidenti Nakasero yagambye nti nannyini kampuni ya Starlink Nagaga America Elon Musk yamunyonyodde bulungi nti enkola ya internet eyo ya layisi nnyo okusinga ku nkola endala ez'okutambuza waya.
Although it is satellite, but satellite was expensive. That's why we migrated from satellite to underground cable. But Elon Musk has been telling me that no, satellite is now cheaper. They call it last what? When they go to the last person. Last mile. There's also something about they say they about the person, the customer, direct to the customer. So we are studying that. We shall, if it is true, we shall allow Elon Musk to bring his satellites here. If they can make that digital connection cheaper than the underground, then we shall. I became aware of this long before Katenda was born. When were you born?
Kampuni ya Starlink yalangiridde nti okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwagatonnya yasazeewo okuva ku mayengo ga Uganda. Kinajjukirwa nti nnaku ntono eziyise ekitongole ekiwoozi ekya Uganda Revenue Authority kyalagidde abakozi baakyo bonna abavunaanyizibwa ku kwekenneenya ebyamaguzi ebiyingizibwa eggwanga obutaddamu kukkiriza byuma bya kampuni eyo eya Starlink okuyingira Uganda okuggyako nga ababiriyita balina olukusa okuva eri omuduumizi w'eggye lya UPDF.